de foie au teruahine e to mararanga he wahine toe aue ko hine titama koe matawai ana te fatuite tirohanga he wahine toe.